va. Nafuna kubachera these people. Hey, mamela nikuchere, nikuchera one thing. Waona ka DJ Ozo my keep, waiti kuri brawa makwapa uteni motrekeni mo. Yeah, kina ka brawa ne. Ha, napata marume wa kujaiva wa blessa mo. Izana zamqeda mantombozana. Namqeda marume. Namqeda strek. Umarume wa thande zinto strek. Wazenzi bresa, wazenzi benteni. Umarume wa njani lo.